Sanibonani balaleli nababukeli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 5 ku-October. Kuleli sonto yi-Financial Planning Week, nokuyisonto lapho kukhuthazwa khona abantu ukuthi abahlele kahle izimali zabo. Enye yezinto ezimqoka ekuhleleni imali ngumshwalense. Miningi imithetho elawula imshwalense nanendlela ekhokhwa ngayo, kanjalo nokungakhokhwa kwayo. Namhlanje sizoke sibheke ukuthi uthini umthetho uma umshwalense usuke ungakhokhile, kanti ukhona ungoti wethu womthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela, siyakwamukela kuMbele.
Angibingelele ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe ake siqale la, iziphi izizathu ezijwayelekile eziyaye zenze inkampani yomshwalense inqabe ukukhokha?
Sokhumbula ukuthi uma sukuza ngakumshwalense kunemithetho emibili esebenzayo. Sine Short Term Insurance Act ebhekele imshwalense esikhashana, mhlawumbe singabheka imoto, indlu, nani nawo konke okunye esingathi ama-items okwazi ukuthi uwa-replace. Bese kuzoba khona le ithiwa i-Long Term Insurance Act ebhekele impilo, loyo sikubiza ngokuthi ama-life insurance. Bese kuzongena nama-principles noma common law principles, ama-contract esetheni ukuthi yini into esivumelana ngayo. Yilake uzongena noma uzo-understanda khona ukuthi i-insurance ma isinqaba, inqaba ngoba kutheni. Yona isuke izothi le nto eyenzakalile akuyona into ebesikhave ngayo, noma akuyona into ade sivumelane ngayo ukuthi sizokureplacela noma soyikhokha in the event leso sigameko senzeka, noma kukhona izinto ade kufanele uzenze wangazenza. Njengoba ungazenzanga nje, i-risk yakho noma i-possibility yakho ukuthi leyo event yenzeke uyikhuphulile yaba ngaphezulu kwale risk ebesiyithathile thina, yiko ngesiye sikhokhe, which comes back sekutheni yini esivumelane ngayo ukuthi sogcinana soyigcina ikhona, amaphi ama-assurances azoba khona kule nto esivumelana ngayo. If kuwukuthi akukho noma mhlampe there are four statement owasubmithile noma owakhokhelanga ama-premiums akho, then hayi ngeke sakhokhela sina njengomshwalense.
Ikuphi-ke umuntu angakwenza uma ngabe kuwukuthi mhlampe usuke ekholwa ukuthi inkampani yomshwalense yenze iphutha ngokungamkhokheli?
Iy'nkampani zomshwalense zinento ama-department ngaphakathi akwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa ube unsuccessful noma mhlampe i-insurance yakhe ya-decline claim yakho, bese kuthiwa hhayi wezokhala ngaphakathi kuthina kuqala. Siphindeke sibe no-ombudsman abazokwazi ukuthi basize sekutheni ababe independent sikwazi ukuyifakela thina icala lo siyisodwa ezamalungu omphakathi. Kuno-short term ombudsman, kuno-long term insurance ombudsman, nakhona okuyibona ababhekele sekutheni asize sizokhala kubona. Ney'nkantolo njalo zisuke zisavuliwe ukuthi uma ngabe ubona ukuthi engathi ombudsman usesikhathi eside, ama-internal processes akhona ngaphakathi enkampani usesikhathi eside, nevalue yento okuthiwa uyayifuna noma yemali ekulahlekele ngenxa yokuthi umshwalense ungakhokhanga kukhulu kakhulu, unelungelo ukuthi uhambe enkantolo awuze ukuthi khona ngifuna ukunyisa enkantolo based on lama legislation kade ngiwasho ngaphezulu, either Short Term Insurance Act noma i-Long Term Insurance Act, ne-contract law futhi nama-principles akhona, ukukhombisa inkantolo ukuthi ubani owenze kahle, ubani ongenzanga kahle, ongasigcina isithembiso sakhe, and yindaba kuzobe kulungisa uma kuthiwa bayakukhokhela.
Yinini lapho inkampani yomshwalense kufanele kubuyisele khona imali obuyikhokha ama-premiums uma kuwukuthi iyanqaba ukukhokhela?
La isuke izobheke sekutheni kungabe into okade uthi uyinshorile noma mhlawumbe uhambile wathi ngani ngikhave kuyona. Uma sekubonakala ukuthi there is no financial loss eyenzakalile kuwena noma you didn't suffer any loss noma any profit, kufanele ukuthi ayikhokhele ama-premiums akho ngale ndlela akade kuyiyona. Ake ngenze example. Akusithi mina nowakwami siyahamba siyothatha i-insurance yendlu, esekutheni uma ngabe indlu isha sizobe sesiyakhokhela. Siyithathe kuma-insurance companies ahlukene noma ku-insurance company eyona. In the event la umuzi ususha khona sekufanele ukuthi siyoclaim, kuzokhokhelwa yedwa kuthini, because the item being replaced yinye, and once usuyireplaceile lo oclaime kamuva ayikho into azobe sihambe siyoyireplace, so would be unjustly enriched ngokwenzenjalo. So kuzobe sekuyabuya ngokomthetho nama-provisions akhona, bese kuthiwa cha, sicela ukuthi sikubuyisele ipama premiums kadwa owakhokha ngoba there is no financial harm noma kukho ukulahleka kwemali okwenzakalile kuwena noma kuzokwenzeka either then kokuthi awukwazi njengamanje ukuthi noma either than ukuthi ama premiums kadwa wakhokha iwona ngeke azakwazi ukuthi aphindele emuva noma ukwazi ukuthi unike zona so asikukhokhele ngoba naku sithi ayikho into wrong oyenzile noma mhlawumbe khona into right oyenzile sikhokhela ngoba the value yalento othi ufuna akade insure of which insurance is put all about ukukhokhela yona angeke siyikhokhe so the best that you can do ukuthi sikunikeze imali yakho okade uyikhokha in terms of ama premiums nakuma life insurance futhi kuyenzeka kanjalo uthola ukuthi sihosis nobhuti sikhave umzalo yedwa usho ukuthi sesiyomkhava nakwezinye iy'ndawo futhi mhlawumbe for ama-funeral cover nama-life cover nakhona uma sekutholakala ukuthi cha engalo mzali munye isiphumile i-funeral cover yakhe kabili noma kathathu bayisiphuma kulo munye wesi-5 noma wesi-6 ayikho i-furniture loss seyisafarisha ngoba into kade ikhava kuyona already useyikhavile it has been satisfied and then bazobe sebethi-ke sesikuphindisela-ke manje ama-premiums akhe akade wakhokhela so those instances la khona i-insurance izothi sicela ukubuyisela imali yakho kodwa sikhokhela nyanga zonke siyazi awenza ngalutho nathi asenza ngalutho kodwa siyabona ukuthi into kade sithi sikhavela yona it has already been paid there's no financial harm or loss that you have suffered.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.